Music Empire. Motif, your boy Shem. One on the farm in this section. Yeah.
I'm in the jungle, I'm in the air. I'm in the jungle, I'm in the air. I'm in the jungle, I'm in the air. Nimbo zangu baba na zilete sifa kwako wewe. Injili niendeze kwa kipaji neema nitangaze. Mahubiri yako mema, wagonjwa wanaponywa. Viziwi wasikia na vipofu waona zao njia. Akaniita mie eneza injili. Sema nita tena baba yangu nena nitaenda. Umetenda mengi mema, mabubu wanabonga. Baba, kilema watembea endelea kutenda yako mema. Hey. Amenichagua mie, nitangaze injili. Sifa na wema wake naona, mimi ni mwana wake. Amenichagua mie, nitangaze injili. Sifa na wema wake naona, mwana wake. Funga nikafunga baba yangu magoti nikapiga mbele zako haya yote kanifunza. Sikujua nitaweza au kama nitapita, ila wewe baba yangu kanifunza kuimba na kusifu. Pole pole nilisonga, sasa mimi niko hapa. Kwa miujiza yake Yesu mimi ni mbarikiwa. Sikujua nitaweza au kama nitapita, ila wewe baba yangu kanifunza kuimba na kusifu. Amenichagua mie nitangaze injili. Sifa na wema wake naona, mimi ni mwana wake. Amenichagua mie nitangaze injili. Sifa na wema wake naona, mimi ni mwana wake.
He chose me from way before to carry the gospel everywhere I go. And if we don't go, how will they ever know his amazing love so unstoppable? Msamaha wake nishaona, na vile pendo lake linaponya. Kwa hivyo sasa mnajua mbona your boys got to preach in each and every corner. Alinisaka akanipata, ananipenda nimedata. Sa wema wake na baraka ndo tunaona, tunaona.
Amenichagua mie nitangaze injili. Sifa na wema wake naona, mimi ni mwana wake. Amenichagua mie nitangaze injili. Sifa na wema wake naona, mimi ni mwana wake.
Music Empire was selected, was chosen to preach this gospel ourselves. Lamar Motive, your boy Shem.